every day, every time. But me look in your eyes, you squeeze my body so tight. I dig deep down inside, searching for your feelings. You make me go inside. Kiss my lips so softly, touch my body so slowly. Feel my heart is beating, beating for you. Kiss my lips so softly, touch my body so slowly. Feel my heart is beating, beating for you. Aje,
aje,
penzi lako baby, aje,
aje,
taratibu niko nawe,
nawe,
sunumize moyoni,
nawe.
Oh baby, aje,
aje,
penzi lako baby, aje,
aje,
mm-hmm, generator. Kisha moto
nawe
mtoto teke kitembeyo naruka juu kama ndege aje penzi lako dede taratibu sinumize moyoni nawe nishike mkono ukienda fasi mali nitakufa mabebe macho natia ukinitupa machozi nitamwaga madale na mukambu sinifunge nifungulie roho nipeketi Nike, maji tachota, niku safise, nani brokoni madale Baby, chesa na mi, baby Chesa na mi, my pretty girl chesa na mi, baby You never need to gonna be my last part
Aje, aje,
penzi lako baby, aje
Aje,
taratibu niko nawe
Nawe,
sunumize moyoni
Nawe
Baby, aje,
aje,
penzi lako, baby, aje,
aje,
mm-hmm, generator,
nawe,
mini yakisha moto,
nawe.
Kiss my lips so softly, touch my body so slowly. Feel my heart is beating, beating, baby. Chase na mi, baby. Chase na mi, my pretty girl. Chase na mi, baby. You never need to gonna be my last part.
Aje, aje,
penzi lako, baby. Aje,
aje,
taratibu niko nawe,
nawe.
Sunumize moyoni,
nawe.
Oh, baby, aje. Penzi lako baby aje
Aje
Mm-hmm, generator
Nawe
Meni yakisha moto
Nawe